J-O-V-I
Ocean Beats.
Yes, Africa Music.
Fomu bigamba katinda ga action. Tonumia mutwe tomiza action. Sukali ya ruaza, kuli yako shtwe. Yuma sugar kina love you often. Drop me crazy never want to meza. Ngumi samundo linganga feza. Yeah, oliku my wish list. Ndeka nyonyi ko jangwa sale komu nest. Bagamba kugemba nye bulichimune. Yete manyingeri jengwe taga. Bunde kila kawuna nsebinduaza. Wendwala ye wedawa. Ayi adowa yungo msano urisinga. Oli na lips ezi singa yokuoma. Fukirida njaka la kulanda. Omutingwa buke mpaka kubikola. Kwe ulira, kwe fikira.
Baluwa jimpeleza santa. Muna butu manyingeli jikwe swanta. Bewe wenkunta kumbalanga sweta. Nyonta wenkwanta kunywanga fanta. You're my biggest ish. Without you I'm pathetic. Tova wendi wadeka inch. I need younger a bad needs wings. Jagala kuli na kuwa ya mweti mago. Wagalanga kujun waya gala iko sign. Yeah, if I only live once. Let me live just once with you.
Manye bulichimune yete manyingeri jengwe taga. Bunde kila kawuna nsebinduaza. Wendwala ye wedawa. Ayi adowa yungo msano urisinga. Oli na lips ezi singa yokuoma. Fukirida njaka la kulanda. Omutingwa mbuke mpaka kubikola. Njaka la kuli na kuwa ya mweti mago. Wagalanga kujun waya gala iko style. Yeah, if I only live once. Let me live this once with you.